onehousenambia.com.
Hey, Y3, Chipata Music.
What else? Banks 546.
Yako yali na maansa kala na fefi vitu visa pasa pressure bali muntu ni mase ukafoka uzangala palasti white to the dream
olo mafuto ya pwene pwanje limbikila yue olo ya kosa na wekukosa yue binangu imafika hapo ona fafuti ya penyumba palibe kuma ikalimba na weni kulimba mbale don't give up limba cha
Osaganiza mofoka usape One to sate ditamanga na pressure Oro mafuto ya pwere dia pressure Mulife as a guy don't give up Ukagwa still vitu pick up Vika puta just pick up Mulife as a guy don't give up Ukagwa still just pick up Vika puta yue just pick up
Oro mafuto ya pwere